You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
You're chilling out with DJ G Sparta. I love
you. Turning you up with the freshest gospel vibes.
Wakauliza maliniko, mimi kojikoni kama mwiko. Yesu ananivisha, ananivisha dogo dogo, taji ananivisha, taji anavisha dogo dogo, ay dogo dogo, dogo dogo. Mimi kona Yesu dogo dogo, ay dogo dogo, dogo dogo. Mimi kona Yesu dogo dogo, ay nimetulia, dogo dogo. Mimi kona Yesu dogo dogo, nimetulia.
Pick it up, mina Yesu ole to the top. Baraka tiririka kama tap, unanijazia cup. We unanipenda bila tap, mini we raia ama cup. Sikatai, kama Yesu we unanipenda misifai. Lakini wewe uwezi nitenga na furai. Uradi zinalipa kama tenda, imani kwa kondiyo mina penda.
Na-na-na-na-na-na-na-na-na, yeah. Nataka tunibonge na wase. Na-na-na-na-na-na-na-na, yeah. Nataka tunibonge na wase.
Dogo-dogo, dogo-dogo. Mimi kona Yesu dogo-dogo. Dogo-dogo, dogo-dogo. Mimi kona Yesu dogo-dogo. Nimetulia, dogo-dogo. Mimi kona Yesu dogo-dogo. Nimetulia, dogo-dogo. Mimi kona Yesu dogo-dogo.
Unanipenda kidesign. Hata ukinipa Robux bado wendo wa designer.
Listen,
mdogo kama boda boda, niki imbaraga ama niki imbaroba. Sasa vina vuka boda, shetani ya niseti hata akipaka boda.
Na 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 yeah. Nataka tunibonga na wase. Na 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 yeah. Nataka tunibonga.
Today, to the left, to the right, oh my God, we are the praise today, to the left. of peace. I'm calling you, Nighty God. I know you love me, 'cause when I am so
favorite boy, DJ G Sparta.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
Nitashea, shea, hiyo kidogo sitajiwekea. Sitalegea, gea, kushika mtu mkono. Na nikiitwa somewhere, kusaidia. Hata kama sina fea, nitatembea. Nitashea, shea, hiyo kidogo sitajiwekea. Sitalegea, gea, kushika mtu mkono. Na nikiitwa somewhere, kusaidia. Hata kama sina fea, nitatembea. Sitana walio nishikilia, sitasahau.
On the beat, yo. Nimetoka East Most Beloved, Nineema inatosha. Nikiimba ni shuhuda minatoa, Nineema inatosha. L-O-V-E-Y-O-U. God in any bamba every night and day, 'cause you they make me to feel alright. Bri bang bang, wacha ni kuambie brother, huyu God mi siwezi msare. Akinita mina run kama mkale, najua ana come to someday. Vile unaona minangara kama jua, Nineema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua, Nineema inatosha. Yeah. kupima ni kwa neema amenipa leo wenda huna kesho watafuta na kwa neema itafika usife moyo ngangana Mungu wetu ni ndio tena amen magoti piga sana na ukimuomba Mungu amen L O V E Y O U God you know me by every night and day cause you they make me to feel alright Vile unaona mimi nangara kama chupa
You're chilling out with DJ G Spata. I love you.
Na babu na siyo wa embakasi Yesu wakinita mimi huyo na jakasi Shetani ya mifura kama nazi Minafuata Yesu kamkia kwa farasi Nilifundishwa na babu na siyo wa embakasi
Anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana
Tumemsoma, tumemsoma Kama gazeti Tumemsoma, tumemsoma Kama gazeti
Kwa Yesu ataniki dunda dunda Shetani anataka kunibebesha mizigo kama mimi punda punda Nimesema si, nimesema mia panataka atanipe punda punda Safari yangu ndefu tunaenda mina Yesu mbaka tuzae matunda
Bibilia nimesoma, kama nikulia nimekoma Mara zile nimechoma, Yesu umetoanga kwa noma Bibilia nimesoma Kama nikulia nimekoma Mara zile nimechoma Yesu unitonga kwa noma
Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza
Y bebé un hito high, así Mangapi umetatua, hey, uko na mi kila hatua, hey, wanafunga milango nikose, ukuta unapasua. Moto babayo, kwako sita ora. Maisha umechora, waezi kunipora. Uko nami kwa moto babayo, kwako sita ora.
Hawana kazi wakumkemesa ya we. Mashambani wanapata asara we. Jonyesha wakujue, baba watambue. Mizigo ondole, Yesu watulie.
Jionyesha wakujue, baba watambue. Mizigo ondole,
sinunguniki Mikey. Mara shule ni wanatuma pesa tusome, tunakuwa slave.
Mara wanasagi mababi, huo ndo utanashati. Jini kuzurura malabu, viganja ni vikapu. Tusame, tusame.
That serious with me, DJ G Spata. Jesus mix unabaki zile za mesikido, mesambusa. Na hitu wa Steve, na unasikilisa mix ya G Spata.
Turning you up with the freshest gospel vibes.
Jesus kubali chochote kinitenge na wewe no. Najua uko na mimi, sitaogopa. Naweka imani yangu kwako, wewe tu. Shetani ananiandawa, nia yake nipote. Sitakoma kufuata, neno lako nipole. Mabaraka na kisa, kama nikati nimefanya hiyo. Nikaomba, nikangoja hiyo. Wengi waka nisengenya hiyo. Ile sitefa imani yo. Manyama mirako, wacha waone.
ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Fanya mamirako, wacha waone. Ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Kwa mapenzi yako unatenda, baba yangu ushindani nao. Maadui wakisema sema, baba yangu ushindani nao.
Wameruna sasa angalia,
baba yangu ushindani nao.
Wameruna sasa angalia,
baba yangu ushindani nao.
Madame meme nilitawala, Yesu wangu ndo ananitawala. Kama wake miali nitagua, neno lake mimi nalitambua. Itua warigino na no babalai, itua warigino na no babalai, itua warigino na no babalai.
Fanya mamirako, wacha waone. Ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Fanya mamirako, wacha waone. Ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Mama mbili yako unatenda, baba yangu unitaja
kivi.
Never That Serious with DJ G Spata. Akikuwekea mix unabaki sile sa yes kidole sambusa. Naitwa Stiga na unasikiliza mix ya G Spata.
Jamming you up with the freshest gospel vibes.
Akili zetu zote ni kwako Bwana.
We upo wo tunakujua wewe upo Mungu unatowaka watu chini unawaleta juu kumbuka huyu mama anayegonjwa hospitalini kumbuka familia hii inakungoja Bwana kanisa linakungoja tuone mwangaza mpya wanamuziki tunakungoja tuone mwangaza mpya we upo
You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
never that serious with DJ G Sparta.
It's simple. Samson 19105. The word is the lamp unto my feet. So after what is an check in fitty, Nina Mwanga City Shiki. So Nakanyaka with confidence. Not to God that Kisema is so competent. Police Jacob is the evidence.
Some people in your mind so that's it. Hey!
All of them mercy, mercy, mercy. Some people let your hearts are 50 dollars.
Hey, Lord have mercy. Things for me do pandy, Lord have mercy. So many things for me singing at the studio.
Have mercy.
Things for me do pandy, please.
Lord have mercy.
Coupon, 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 hey, down. Papa.
Bari papa.
Hey, papa.
Bari papa.
Me go to papa.
Bari papa.
Hey, papa.
Bari papa.
Warn them, them into bad mind. Warn them, them into evil. Hey, yeah.
That serious with DJ G Spot. Atikwekea mix kuna baki sile sa Yes, Kido, Le, Sambusa. Naitwa Stiga. Na unasikilisa mix ya G Spot.
Turning you up with the freshest gospel vibes.
One, two, three, go!
Vimba da, 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 energy.
Energy.
Synergy.
Synergy.
Yo man a vimba da vimba da vimba da vimba da vimba da bada 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 energy,
energy,
synergy,
synergy.
Hey, vimba da bad like a David. Watch and go zira rocky like a baby. Moji and Jabidi we drop this a heavy. Increase we party, increase we raving. Paki uliza, washo increase na jibamba kabiza. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think about what he has done for me, daily blessings coming.
Power.
So na shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada. Vimbada, 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 energy.
Energy.
Synergy.
Synergy.
Yo mana vimbada, 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 bada, 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 energy.
Energy.
Synergy.
Synergy.
You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
Mambo Mbaya.
Amani and Vivian, Jackie B and the Beat, Pine Creek Music.
I'm just a girl. Love is great.
furahi sana. Tatizo la kazi jamani linakukwaza sana. Kukicha utapata kazi utafurahi sana. Sana, sana, sana. Mwisho wa siku kweli utafurahi sana. Wakati mwingine Mungu anakujaribu tu. Oh, aone imani yako. Aone uaminifu wako. Aone utiifu wako. Apate utukufu kwako. Aone imani yako. Aone uaminifu wako. Aone utiifu wako. Apate utukufu kwako. Sana, 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 sana.
Utafurahi sana, sana.
Mwisho wa siku kweli utafurahi sana.
Baraka Music,
Music Talk.
Fuate, 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 usinifuate mimi.
Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine.
Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Wema wako na fadhili zinifuate mimi.
Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Shaka.
Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi. Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi.
Fuata, 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 fuata. Evil like it try, koni fuata, mina kata. Enemies, fuata, tabu, koda, na waskata. Enemies, fuata, tabu, koda, na waskata. Music, look, tana, baraka. Who win my soul, so take was, not attacka. Bile tunatok, na pia vile situnaka. Bile tunatok, na pia vile situnaka.
Wata uwepo wako, ufikie wale. Wata baraka zako, oh, usifikie wale. Wata uwepo wako, usifikie wale. Wacha baraka zako, usifikie wema wako.
are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
Oh, Favorite boy, DJ G Sparta.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
DJ Cheese Pata.
Nego kena, nego kena. Na koma sai dalere amore, maire matana. Nego kena, nego kena. Na koma sai. Nego kena, nego kena. Na koma sai dalere.
You're chilling out with DJ Cheese Pata. I love you.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
Nego kena, nego kena. Nakoga sai dalere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai dalere de amore, mai de matana noga.
Tika newe tokereke, tokere a o toke tanagia na o ide wa maro mai to. Tika newe tokereke, tokere a o toke tanagia na o ide wa maro mai.
Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga.
Owe moto hei moyo, motorali ambo doi denya deake, kambo hei gai deake. Moto hei moyo, motorali ambo doi denya deake.
Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga.
You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
Serving you up with the freshest gospel vibes. Mambumbaya.
Gai, 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 gai.
Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga.
Nema neke tema nene, ema nene ma odo matare monuo. Mwada ni munene, nema neke tema nene, ema nene ma odo matare monuo. Mwada ni munene.
Nego kena, nakoga sai darere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga. Nego kena, nego kena. Nakoga sai darere de amore, mai de matana noga.
Never That Serious with DJ G Sparta. Akikwekea mix unabaki zile za yes kidole sambusa. Naitwa Stiga na unasikiliza mix ya G Sparta.